yande sappo e jeɗɗi minta capantati studio kalangu habaruji fulfulde. Kori jawone moɗon ono ɓi hoorejo leydi ittaɗo e laamu mbiyeteɗo Salim Mohamed Bazoum o heɓi yofitede ɗum ndu kondani caggal ko faddano illunnoga e jeego lewru juillet wakkati ko fawar jondu kondani jippino laamu waɗi keñan jeetati lewru janvier ndu won ko heɓi yofitede tongode o e nana ko ɗum laati. Nonni fawarjo loctoro wuuretede galma tawa kana kandu kondani région mo tawa to ndu ɓe mbi loctoroɓe sawroɓe ñawɓe sengari kañum wono jaccaniɓe en yewtere meppinande studio kalangu haaltanani haala fawarjo ndu kondani hono kon waddoto fa hande ndu ko yimɓe heɓa faama dow fiko dartu groupement rewɓe goto mbiteɗo waɗata to e nabbirni gawri e golleji ko nawal kori dia hirte moɗo min Soumane Amadou Diangantoon kibaruji ɗi endani e fulfulde. Salim Mohamed Bazoum o wonno hono ɓi hoorejo leydi jippinaɗo e laamu illunoga e jeegol lewru juillet duuɓinaɗo e nogayi e tati ɗum endam kanko endani hono ɓi hoorejo leydi jippinaɗo o enda mbiyete Salim Mohamed Bazoum o heɓi yoppitede jom o wakkati mo kalto enda ɗum ndu kondan keñan jeetati lewru janvier duuɓinaɗo e nogayi e nayyi woni ko jofol makko waɗi yerno faande maître Seyd Ould Salem latir kañum woni jingonowo koreji hono faande Mohamed Bazoum o enda dow fi sariyaji ɗum ndu kondani so ƴewama ele lawol gongol ministére haw jinde hono mouraduji leydi togo e leyɗi yasim kan ndu kondan haali dow fila jofol makko kanko on enda ɓe mbi ɗum ɗo ɗu yofira kanani ga yurmede mo kanko ɓi Mohamed Bazoum o enda ɗum ndu kondan ɓe mbi caggal ɓe kamɓe himɓe CDA o ɓe kaldi e laamiɓe leydi Niger ɓe enda. Nonni ele kibaruji ɗi fa hande nen no woddu konna andinore ko wona ko weli noon enda ɗum waddini ko fa hande laamiɗo leydi Kurfey ɗum woni filinje nonni mbiyeteɗo Rahidou Marafa kañum woni ko heddaki hande a talata jeena lewru janvier duuɓinaɗe e nogayi e nayyi ɗo enɗan gallu ñemeñ kanko laamiɗo leydi ndi en andi Kurfey mbiyeteɗo Marafa no fa hande Rahidou oni hono laatake laamiɗo leydi ndi endanni illu hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati kanko hoore makko ɗo yi adunaru illu hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayyi e go'o ndennene kaydu o waɗi ko wattu duuɓi capanɗe tati e go'o omo laami leydi Kurfey ndi endam ndenne caggal mayde makko ndi du hono fa hande fedde laami fina tawa ɓe leydi Niger ɓe kolli kamɓe du fawari jondu kondani ele métrole ko tawa nder majjum wakkati mo o heddaki kanko on enda yerno AFP yerno ANP ɗum woni fedde hokkore kibaru leydi Niger haaliri. Nani fedde no jingonore rewɓe sukaɓe rewɓe kadi rewɓe mabɓe tena maradi wite lumiére de filles et de femmes ndenene kaydu ko yeyno to rewɓe no inditire fa hande du konna haske mata ɗum du konnani kamɓe ɓe gaɗi hamɓe du konnani hono ekkitigo e jangingol rewɓe tawteɓe e dewgal duuɓi sappo e tati ya duuɓi sappo e jeenayiɓe eɓe gaɗa ujunere du hawraɓe jeyaɓe le commune ji joyyi gallure marandi enda ɗum du konna gam batte andindeɓe noɓe kani ɓe joggoro koye mabɓe haske mata o enda ni goto e hoore muɗum no andini dow fi on endan ɗum waɗi koɓe gaɗi ɗum o wita kenani Rukeya Sani Jamado nani ko haali Mohamed Mamma.
C'est un programme pour les
adultes. Sigila non ko ƴewata rewɓe dewlaɓe wonduɓe duuɓi sappo e tati yaago sappo e jeenayyi gomɓe nder laddeji minen ɓeydanaɓe andal far lawol janguinol mawɓe komin gaɗantaɓe ɓe bawa janggi e bindi ɓeydol andal noon neɗɗo faama no jonde duniya wontiri he bawol haala na no joɗorto nder dewgal mum gande ni ƴewama nder laddeji ɓiɓɓe rewɓe ɓe duuɓi sappo e tati yaago sappo e jeenayyi kan dewlinte cila gondu ni ɓiɗɗo debbo dewlinama law giye ɓandu mum wala sembe no wawi heɓi saɗarma fara cellal ɓandu mum ɗum waɗi minen kokkaɓe andal dow fi cellal e ɓeynugol jaaki eto loktorore e gattol dawre hakkunde
ɓeynu.
Jonka ni fawar joni nder région mo tawa wurno wiye galma wonana ele commune Doguerawa kiloji muɗum keme joyi hakkunde muɗum e gallude ñeme wuro ngo no wawi tawde himɓe kotto ujunaji jeeto yaade ujunaji sappo wonɓe no wuuri ɗon enda ndene e dow laawol marat ɗo won ko wurogo tawa nokku noon laati ɗum no tawɗa caɗale sanne caɗale ɗiɗi wonnano e dow fi ko darto hono golloɓe fa hande ndu konnani loctoroɓe mbiyeten jonkay gam loctoro nde enda no woodi kulle kewɗe ko yittaɓe hono golloɓe tawama ɗon. Jamila Saley Oumarou oɗo woni loctoro tawa ɗo enda o halni Maryam Ade Bandi min jatto e jahangal be mon chadale mabbe le golle de
ya akoy pik kayni nan tiri gam
deni wakati ko nyaaw satti e himbe jama'are no gara neddo anda fu hartoy nangirta e gaddana jomun nawaado cilo gondo debbo waddi mati ngatawere tawene ba wi e hano loktorobe ben duudi mido mi cito wakati gon ko nyaaw fuddi sattugo himbe duudi den loktoroden mi waddana nawaado sai foto diri debbo gondo wari dimki mido do makko fadde debbo o rimata fu suka o kay may to on gi'i den de foto diri loktorojo gonno wodi kanko ni hakkilto e suka on gonga sadarma no wodi fudo rafi loktorojo dimnowo denne no wodi loktorobe gombe der galluje ko je gadde den laddeji di
mun samu sauki
nani fa hande en galmatoni gonden sabu en kalan haldu kon nani hono janginol sukkabe rewbe sabu hono laamu leedi Niger hojino laawol hitan duujina didi e sappo e jeddi wiide ke biddo debbo fu no wajibi wodi do no accana janga fa yotto duubi sappo e jeego jonno laawol laamugol cagga kongol hojande mar hande en no wodi chadal ko on liya sabu himbeji hewbe gala no bindo bibbe rewbe e lekkol wala no accabe jottina jande mabbe no haniri nenne ne ka to en dandu kon nani hono le departement mo madaba to wonto galma on tawa region mo tawa don tawdama chadal den enda nani ko fawar jondu ko nani bandi min jatto enda ni Maryama Ade o yewtidi du fawar jondu ko nani e himbeji ben enda nani ko be kaldo maccu
la situation de la scolarisation
do enda galma filla gattol cukalo do e jande miden tawda e sadarnda hardon gamdeni dum yi lekene der jangirde l'école en dimma sukabe rewbe wattabe jande socci torake ciagal fodde ko cukalo ngoro dum dene miden bawi wiide ko sukabe rewbe ngattata ke jande hedde do der sarus kawjina do filla jandeji e jiida mi tama hedde e sarobe dum kambe muyi tude sukabe warbe l'école dina rewbe ben der lewru novembre min gadi yilaru hautade e maire kambe gondo do inde lamido leydi on yaade escofi gamtindinde nimbe der wuroji do filla gattol cukalo ndoy jande
scolarisation de jeune fille
o wona akil ibrahim horejo jandeji pamarito en dan galmi e le fawarjo ndiyotere makko e Maryama Ade nani faarjo ni le kibaruji di enda eden kala hala fa hande du konna ni kon darto hono jande jande du konna to enda agades ko watto jangino chapan jeddo ka en goni e do faarjo du konna ni bi en ligotobe non le kuli pamari be du konna tale laddeji to enda e be tawda chadala fila kon darto jobol hono ko be kalbe ko ke hakkeji mabbe lewru warde lewru wadi lebbi tatni be matay hunde fu dum wadi ko be kaldi e faarjo ni docteur kawji do fila jande to enda agades kanko docteur du konna o filiteke no wono dum dum ya o wita kanani Umar Hassan nani ko haalani bandi min Musa Mamma
si seulement en décembre
lewru décembre sappo didi wobbe mabbe gari bi ikam nani fi modern mum be tawa mi buredu lewru e garki agades ardade sa rusi mi tafi famude ko sabi mi famtina ko lokol normal kanje wadude rol jobdi mabbe de ngada mum mi yami nyama sa rusi kawjido jobdiji ardido sa rusi o wi ikam hikka minen je wadude dereji mabbe min gadi limore ma sappo e nayo arti chapande jo e jeegum takiti mi wadidi hawrine e mabbe holludebe ko miden do fi mabbe gan hebude mosola makko gan neddo yarata ke laddi golloyde hokkaka tammal wala du ko nyaami lebbi mabbe tati ton ko be jaari fu be nyaami di dum sabi mi do wi'a ardibe fi jangirde mabbe de endan to milube boppu golle mabbe de endan non miden gatti tammude du ko der jeddire de endan mosola hebo
situation pourrait se décanter
nani ona batu wada ma arandejo to enda universite mo agadez hokkude himbe to gojjetende toj non du konda ngam batte hollude ni darja kany e sembe golla ngam ngal enda nen aljumaande won ko dum wada dido ele janginobe wadobe widogol andal to enda universite mo agadez kay won ko hokkade do toggoje ngam batte hollude kebe jotteke to be mbawi ardade kulle kewde sanne dum wonno ko fawar jondu konda ni ele universite mo agadez to enda sama arzika kam won ko jid universite enda o holdi hono fawar jom bandimi anise karim dum woni manda neddo toggore
cérémonie de port de
ornade toggore indirane toche der francire do université no wodi ir toggore ittanade gam majju de jangodu adake timminde jandem dem orno tori amma eden baawi wiude du ko ornaki toje o no fina tawano wakati neddo beydi oggol der golle mum ornetene gam hollude teddungal e nyenyal neddo min ardido université o e dekotodo he am minem beydi oggol waddi ko min orna toje o enda jangirde université université du fou janginobe mum borna toggore de enden idum holla ko jangirde de enden ni yottake to holla wallira du fahande giddo hebude yaadu yeso der golle mum na yamude kulle gonga
aussi proposer des choses
nani elay balde en ambien jokka illu alkamisa nay lewru janvier du no ga en nay ko wonno ko fawar joni batu goddo fuddama do fi durdugol e nyaaw gite ko wunoto himbe ton en dan difa nyaawgudu ko nayi da kana fami se nangi no wonno wadirto no gitne do wawto dum wonno ko docteur Zakari Adamu lati kany o en dan yo loktorjo mawno kawjido fi gite hopital mangangal ton en dan difa nan ko hani on mani Musa.
Pour reconnaître la cataracte, il faut
gan andude de cataracte ñew gite gu enda ni no tawa he neddo to seyto hitere neddo daram de hitere den daram dum hi an tobere ranere gu der baleri mayre fodde du no tobere de endam foti kan hollata fodde no ñew gu endam wontir hene mo tobere de fudi der hitere mu hi an ko sembe giide mudum no donno ultira o heginta ko du fero dirde ko toti mo seddo fa yotto o wawa hi irde hitere de endam amma de weti o mo de jammadu nati omo andi nyawudu se neddo gollani den ko
ni c'est juste la cataracte elle est exclusivement chirurgicale
nan en garte en région motilaber nokto kalten hala fawar joni hono dille wambe leede leede be en yalla edun lati hono boneno en le himbe na hara goto tonka dum wi aka non sabu hunno ko lati dillobe ya tewtobe en dan fu no gonno balle himbe mudum en gona region motilaber yono kaldur en den ne kay ko balle himbe dum edun lati moddere san dum wonno ko fawar jontu kon nani mbi ami ketno alhaji mamudu tahiru lati do jawrojo non wuro go gote ko halni umar hamma
harande alhamdulillah
hikka woni sami mbi yettore alla garmin durwi take dabareji bibbe wuro amin gote wonbe yasin leede ben duudal mu en ngaddi bawde mudun sabu gote wodana bangeje sappo e nayi e talki jangal ujunere kemi jeddi e jeegon e hala ka kalten ka hande bangeje nayi tangoni njobay jangal mudun kanje du min kebi wonbe leede yasin hojambe min aadi wodi bangere witende mutta koyre mawdo bangere on e hore mu wonno wada baade warde baade awrude jangal gal waddude kanko woni artudo yobude jangal do der wuro gote der duubu junaaji didi e nogay e tati ceede jangal ko heddani gote yobide ummata kona ujunaaji lasoji nayi e buudi laso
non kindi gote ga
har filalatul bal kenya mena mo leedi niger hawri be senegal be senegal hawibe gotel e fec gotel e bolu nene ne kay hunno ko lati senegal wono sirio gam battal yaade kan ko watte to enda abidjan cote d'ivoire e le balde ngaroje de enda groupement hawrta wadata to enda berni gawre e be golla sane rewbe sappo jon tawa hen dum waddi ko faande bandimi Oumar yeto mabbe o yewdi e mawdo mabbe tada Adama Hassan o andini nobe ngombe gada golleji fuko wayto giriji e ko nandi e mudo
groupement mawdo dume dume ngatto dermu
sintinade gatere kulikuli
minen gada kulikuli tiga dige biriji ko wattante sikre e ko wattante lamdan e luga kulle ko wadirte biriji fu minen gada dum min kebi andal domun mi fuddi golle biriji warde joni no dubi no gay e joy
te jiru waranka cindu zama gay
on kebi projet na goddum ko beydani on andal do majjum
e duba kandino zami kandir sedam
min kebi ballube min e kokkon andal gam min ballirama are gollitirdi e biriji sis contact kan wallimin e are gollitirdi e be gaddanimin mashinaji ko biriji din unirti e ko biriji din haagirti e bobbi minen keba der golle den sanne te fofu no heba
zam zanin teni sigan iskocheci bor kuluga
kuli kuli mo ngato onoy o wadirte
matkirga tera
arande fu deni biriji din gaddama o yarate der machine on sokki dan ko dun haage machine on unata dun minen kai ne bandan tannimin ittata fere min taja kuli kuli on min kaga tigadigi on kando birigi din haageti min jarat on der machine lato tigadigi wala fu sadar mago der nyaloma fu minen golla ko watta sakuji birigi sappo nanga illa kuli kuli on warda tigadigi
zari kulu tigadiga koy kuli kuli
dima woni ko sendiri gollal kuli kuli na giriji ko demu e hande
fenko bobati
no wodi duudi ko ferodiri e gollal biriji ko demmu gan demmu gollal gal fu e juude min gadirta ngal amma handen ko yirna wadi min kebi mashinaji ko wadata golle den itta nebban dan fere min kaga kuli kuli on kan tan min gadirta juude demmu ndo nanga illa chokkol biriji din e kaagol biriji din fu he jungo min gadirta dum idum wodi riba te fofu heban heppata do ko firti muraduji mun projet
eto don ko habri amin tili assalamu alaikum balanti jamwali.